ngesikhathi uJesu ehamba emgwaqeni yothuli yakudalo kwa Israyeli. Impilo engenakubalwa zayihlabekile, zathinteka, zaguquka. Futhi lonaphuzu kunyelela. Uma sihlangana noJesu, lokho kuhlangana kwethu naye kumele kusiguqule. Ngikubingelele ngemfudumalo futhi ngomukele enkosini yethu eFresh, ngingusibondo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kuyichazana ukuthi ngakolunye uhlangothi sonke sifuna impilo engcono, kodwa ngakolunye uhlangothi asifuni ukudela izinto ezimosha impilo yethu, ezimisa ukuguquka sibe ngcono, zisivimbela ukukhula. UJesu unezinto ezokukhuluma ngqo ngezono zethu, ezami nezakho. Kwesinye isikhathi amazwi akhe ayangena athi ntshi enhlizweni, kwezinye isikhathi siba ngontamo olukhulu kuwona. Sikwenze lokhu ngokusiphetho sokuhlomeka emeveni ekugcineni. Ngiyayibuze kaze, uzizwa kanjani uyingxenye lolo hlobo? Ngiyayibuze ukuthi kaze, esikhathini sokwethembeka kuwe siqu, uma kuthiwa bewuzothola ukuyihlola uyibuke emumva kuze kube manje, ubuzo uphendula uthini kule mibuzo? Okuqala, kukanganani ukuhlangana kwami noJesu okwenza umehluko empilweni yami? Kangakanani esengiguqukile kukhona? Kukangakanani esengiguqukile kukho? Ngakube ngiguquke ngenxa yomthela wakhe empilweni yami? Kulabo abangavumelanga uKristu ey'nhlizweni zabo, uPaul umphostoli ubhala athi lapha kwabaseFesu 4 verse 18 no-19, behlelwe emqondweni, behlukanisiwe nokuphila kaNkulunkulu ngokungazi okubo ngenxa yobulikhulu benhliziyo yabo. Abathi bebuthuntu bayinikela emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuheka. Kukulahle kubuhlungu kakhulu lokhu kokudedelwa. Manje umbuzo omkhulu okumele siyibuze wona ngokwethembeka, ngokwesikali esingakanani lokho okuchaza mina kule nkulumo? Sekwashiwo ukuthi ibandla linjengesibhedlela, ezinye iguli ziyashesha ukusizakala emakhambini ezempilo, ezinye qha. Ngingakanani umehluko uJesu awenzayo empeni yakho sihlobo sami? Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion eFresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Kanti ungakwazi futhi ukuthi uyidawunilodele izwi eliFresh app. Ngena kuPlay Store wakho ne-App Store wakho, bese uyakwazi ukuthi uthole nje ezoba kwi-system yakho noma ngasiphi isikhathi uyithole. Futhi ungaphinde futhi ungena kwi-podcast ngokungena ku-Spotify uthi nje izwi eliFresh.